Got the music on this one.
It's the kids, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na mwaga madola. Ili tu wanipenda na taka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Wamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaizi turuke mamtoni. Akafupi saizi ana vinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi na vinyama nyama mainda kakole. Mimi kukuwacha sidhani.
Mainda 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 mainda
mainda
mainda mainda mainda mainda.
Ataka tende wache chumbani.
Mainda 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 mainda
mainda
mainda mainda mainda
mainda.
She so potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigele gele ilo shepu lake kama demwa vishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka newezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoka zake imanzi ogopa. Adimaya na muwamisha temeke na mleta kinondoni.
Hapo sasa
jibaya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafupi saizi ana vinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi na vinyama nyama mainda kakole. Mimi kukuwacha sidhani.
Mainda 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 mainda
mainda
mainda mainda mainda mainda.
Nataka tuende wote chumbani.
Mainda 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 mainda
mainda
mainda mainda mainda mainda.
The Mix Killer.